is Africa for yeah. Ah, yeah, yeah.
Yeah, yeah, cool. Oh, yeah, yeah, yeah.
My baby, yeah. Kama ndege, wafana na usiku zote uruka pamoja. Nitaruka na we, baby. Kama wewe, ukichoka nitakubeba tuende pamoja. Nitayona na we, baby. Now I'm in love, eh. Acha nkweleze. Filo nani weka roho juu. Nikikukosa hewani. Now I'm in love, eh. Acha iweje. Kukuwacha watangoja tu. Nisha kupata mwanani. Cause I'm gonna do this for love.
Sihitaji wanilipe, utajiri wangu kukuita honey. Vile wewe ni mali, wanaona wivu. Hata chakula wasinipe, tabasamu ili nishibe honey. Mtamu inje na ndani, ulinichizisha mapempa mama. Wengine hawataniweza mama, wakiuliza ntaeleza mama. Haki umeniteka mama, jiko langu tapepeta mama. Wakiuliza ntaeleza mama, ntaeleza. That I'm gonna do this for love, for love. I'm gonna do this for love, sicha ambiwa na mtu. I'm gonna do this for love, for love. I'm gonna do this for love, sicha ambiwa na mtu.
Yeah, yeah. Murder on the scene, my calamity. My sweet, sweet sugar, Miss Cavity. If I fist from the back, act fitty. Demu wakishua halwi na CD za charity. Yo skiza Drake, but apendi kiki. Yo kwa mrila, pendi self-pity. Kwa selfie ni mpriti, kwa roho ni pinchi. She stole my heart and ran away. Shanga kwa kiuno kitingisha na tea. My remedy I'll work hard, no dust on your feet. Skubali defeat, I'm down on one knee. Forget the streets come.
Let's do this for love, for love. So I wanna do this for love. Sija ambiwa na mtu.